براسا بك عصوبي دوان لدورتيس مامل قبلة كوانباسا عبد السمن شريف ناصر ايا وحا او بوغضي ميت كاميدي اسكول لدى مقالة نوانباسا وقومك عديرو لقومك عابو استاف دا سي او اه اسكول هو صدي حوا قبدها قاروا اسوغن هالكاسا يكسو دوويين مامل قي عرض اسكول كاسي وحكا براتا inta ugu jiray liis doorashada ayaa waxa kamid ahaa kobcinta waxbarashada mudane Cabdi Samir Sharif Nasir iyadoo uu sheegay in iskoolkan oo ah iskool isku dhafa oo ardayda diimaha kala duwan ay wax ka bartaan oo wax ka qaban doono horumarintiisa marka uu si rasmi ah xafiiska u la wareego.
I had made a promise to the children of this school I was going to come when I was member of parliament. Unfortunately nilishindwa kuja wakati nilipokuwa mbunge, nikaamua kuweza kufika sasa. Kuna water purification system ambayo niliweza kuiweka nilipokuwa mjumbe, nikawaahidi kwa nitafika, sikuweza kufika, nimefika. Sababu nyingine ya kuja katika shule hii pia zaidi, South of the Sea is a church sponsored school, lakini ukiangalia hapa kuna watoto wa dini zote, rangi zote, lazima tukuze, and I wanted to be a symbolic ya kwa ni lazima tuwe na cohesion katika mji wetu. Nimezungazunga katika wakati wa kampeni, unasikia huyu hivi huyu hivi, ni lazima tuweze kuleta uwiano mwema katika mji wetu.
Arimaha ugu horeeya uu sheegay in wax ka qaban doono barasaabka cusub ee ismaamul goboleedka Mombasa ee la doortay mudane Cabdi Samir Sharif Nasir ayaa waxa kamid ah kobcinta dhinaca dhaqaalaha iyo waliba sidoo kale sidii uu hoos ugu digi lahaa canshuurta dheeraadka ay ka cabanayaan ganacsatada ismaamul goboleedka Mombasa.
Nimeanza kupokea ripoti na kuanzia kesho nitakuwa nikipatiwa ripoti na departments kadha wa kadha za county tuweze kuangalia when we take over. Kuapishwa kikatiba imepigwa hesabu, itakuwa ni siku ya Alhamisi, itakuwa ni tarehe 15, na mpaka siku tukiapishwa, unfortunately sasa hivi ni kupata ripoti tu na kuweza kujua hali vile zilivyo. Hatuwezi kuanza kufanya kazi paka baada tarehe hiyo. Priority number one ni ahadi kwa watu wa Mombasa, lazima iweze kutekelezwa, ni economic empowerment, uchumi wa Mombasa uweze kufanywa ile kutoka ICU, and I'll be meeting the business community as well kuangalia ni njia gani, na nimepanga wiki hii I'll be meeting the business community kuangalia ni njia gani tunaweza kufufua uchumi wa Mombasa, and I'll be getting reports ili once we have already been sworn in tuweze kujua zile ahadi tulozieka, ikiwemo ni kuweka permit zote kwa under one single permit, ikiwemo ni kuangalia njia ya kuweza kupunguza hizi permits vile tulivyoahidi watu. We have to do these things.
Muhammad Abdi Botan, Warbaahinta Istaa, magaalada Mombasa.